za my boy. Wali mwenza ketui paka na chui aviena. Baya kulazimisha penzi kwa mtu ase kupenda yoni mbae.
Umeniramisha sukari guru. Aeri ungesema tu kama si wangu. Aminingeza changa nyambari gansangu.
Mtoto blakara, mixa chotara. Umuulika vema Natasha Burundi.
Nika mateki unangangangang.
Usije changanyikiwa tukiwa kumadi
jiki jiki wa 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 bana ba jiki jiki wa 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 jiki jiki wa 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 wa
utambeka jenje wa 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 Natasha wa wa wa.
Natasha La Boss.
Merci baby.
Ah? Ah?
This is when I will be colossal. My beautiful Natasha.
Wow, 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 wow.
This is a typical song, babe.